nokuzithoba phambi kobuso bakho angeke nditshone ndikhuphuka ndithi nje kuwe ndixolele ndithi nje kuwe ndixolele.